I'm gonna try out shit. Realness.
Chocolate kalamba, heart is healing. Kani pata pata, kani kani pata. How many words and words? Name it not. Chocolate kalamba.
Rangi kutazama na fani fikiri ya rusi. Nafikiri kusu shela, nafikiri kusu suti. Sifikiri kutumia kinga tawa semo na vila. Yuno vingi kama Christian Bella. Peace ya msela, African Princess Nadella. Tawalika na mpunga waje kula mchele. So natoa siri za nyuma tapa city za mbele.
Mapiga moyo mama ya nakwenda mbio. Nisamehe kama napo kwenda sio. Mapiga moyo mama ya nakwenda mbio. Nisamehe kama napo kwenda sio.
Zile kata kata ukapinda mgongo, ipo sema tangu kawachanganya wapo. Kata, kata ukapinda mgongo.
Kata, kata
ukapinda mgongo.
Kata,
mpaka chini.
Kata, kata ukapinda mgongo.
Kata,
nyonga mpaka chini.
Kata, kata ukapinda mgongo. Ipo sema tangu kawachanganya wabongo. Vile sikupa kim Kenya wala sikupa kim Kongo. Kabla rushe matofali mana chanzo ya madongo.
Dumia, dumi, dumi, dumi. Dumi, dumi, dumi. Nanda kibiriti ni washa moto. Baba leta ukuni.
Mama ni kitu girl Dida from Kenya na nauza
Kati pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompe ni kompero safe. Bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale.
Hey, yati yati nini kem kem. Watagwane, what about you miss? Kasi ganje, haini saidi. Watagwane, what about it? Bro man, kona dai beef kalale. Kalale, hey, yati yati nini kalale. Kalale, kalale. Ini last buta mako kalenda. Ya mamasta maji mabazenga. Pia kafala na beef na kalenga. Na kakawa miuvunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Labda karibei za Bentley na mabigi. Hakunanga mtane za kula baridi. Buda kila esto jiji ni na bibi. Kalale.
Unakulanga Ferrari.
Kalale.
Rusha mawe kahalwale.
Ni kalale.
Unangea mingi kahao.
Kalale. Hey, yati yati nini kem kem. Watagwane, what have I missed? Kasi ganje, haini saidi.
Saidi.
Watagwane, what about it? Bro man, kona dai beef kalale. Kalale. Hey, yati yati nini kalale.
Yeah, yeah, yeah.
Kalale.
Bazenga.
Hey, hey.
Yo, papa fadela kime baki ni kuchengia statue. Na usiache ndula inje na unajua tuko paipu. Tuko update na tiki mbugi yote my crew. Masilva ndo zimejaa kama Manchester Blue. KM doli kuna fanya gani dos daro. Papa God, sunionyeshe ganji kama flako. Ni adisi mafiga makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan now, after now, fan now, kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bitha. Wasoro kuwa punish kukipebe haki flag. No kizidi kulegeza ndo utatake your madam.
KM, KM, watagwane, whatever I missed,
I missed.
Kasi ganje, highly sided,
sided.
Watagwane, what about you? No man, kona die beef, kalale. Kalale, hey, yadi yadi dini kalale. Kalale, hey.
Como te amo, te quiero, yali yongo yamo. Ujazo apenzi kwa beru. Mwenzako miguru chegele. Utapola jengere Kinyama kurumagia Kuchumia tembele Na bila huruma unanichuza Mambo unayabaruza Mi mtoto unanikuza Weha Unanichezazia kwa ito Okoro wa ito You dey give me banana Your life is tanana Bacheza kwa ito Okoro wa ito My baby tuacheze shana Hey, tunashikana shikana tunacheza shana che 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 rumba che zina toka che che tukigusana gusana
eh unapenda chakala mafanela lela tam tam sitie chenga karachamela
I am DJ Omi, baby. Mambo Mbaya.
Unapenaga chocolate, ma vanilla nila, tam tam sweetie, kichenga karocha mila. Benzi kule sauti wa Dubai, ubali pambe moto. Kama mafuta kwa karangi okay. Na ulivo katoto ito to. Leo mpaka koko iko ko. Kito ni kulamba mwiko ko. Saka fadi kwa tandiko ko. Ko ni koko mama taniwa
Nikumeshe.
Ya leo kiboko
Nikumeshe.
Imeziti utamu
Nikumeshe. She, she.
Asa kukwacha we
Tariza
Ninde kwa mwengine
Tariza
Teori sina
Chisi tuwa cheze shana
hey. Tunashikana shikana Tunacheze shana Che 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 rumba che Zina toka che che Tukigusana gusana Na kakara zako kinkiri
Can you believe it, baby? Is that gonna talk about fancy? Was that good you want to keep fancy? Believe I'm in love with you, baby, yeah. Anani, Peleka, Peleka, far, far, far. Anani, Peleka, Peleka, far. Anani, Peleka, Peleka, far, far, far. Anani, Peleka, Peleka, far. Anani, Peleka, Peleka, far, far, far. Anani, Peleka, Peleka, far. Anani, Peleka, Peleka, far, far, far. Anani, Peleka, Peleka, far.
Anani, Peleka, far. Anatetemeka kama na kifafa.
Anataka ni mfa.
Kalala kifo cha mende mpeto kama kafa. Hata kuchiti siwezi kabisa ya miniganda sumaku. Tena tunapiga na mapicha picha kesho kwa peji za udaku. Snapchat, TikTok. Tunakomesha tuwa knock knock. Kitu ipo safi sop sop. Basi anavoilamba ka lollipop.
Can you believe me baby? Unakona taka cha mkwezi. Ita ninga ujembezi. Uje na vitu flani vyo telezi. Fa fa fa.
Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani
Leo niko out, nimekuja kutesa. Kesho siko job, nikulala popopo.
Na gari, kabagazi, aka ganji. Sina kinywaji, weka mkiaji.
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Waitress amebeba, tipping. Is it me, or my drink is picking? Sipping, sipping, I'm sipping. Ayaya, vunulu. Pere, mende. Pombe yangu siweke mchele. Leona meza takama itembe. Ndo nilewe mpaka nibebwe.
Leo niko out.
Taska ama kane pewa tupo si lambe lambe wapiche saiko pande gane ngango whiskey hanjam hanjam mingi minataka joni teke toto na msupa tulewe hadi kesho shots camino boti vodo chapa toto ukimaliza KO. Yo
yo with your girl Dida from Twapa Kenya na namsikiza VJ Omi baby.
Yo lazima nipatikane,
okay.
Na kataska ama kane pewa tupo si lambe lambe wapichesa iko pande gane ngango whiskey hanjam hanjam mingi minataka joni teke toto na msupa tulewe hadi kesho shots camino boti vodo chapa toto ukimaliza KO.
Leo niko out. Nimekuja kutesa. Kesho siko job. Nikulala popopo. Weka leka drinks. Tunakunywa kumaliza. Usione hivi hivi. Tumekuja na pesa. Pewa. Lewa.
Lewe.
Pewa.
Nasiku lewe.
Lewa.
Nasiku lewe.
Yamepamia cheza mosmos usijokomia watoto wakali kina Carolina Halima walipojiachia leo tunapiga show oh, oh. Yani paka kokoriko iko pale mkiwika Kenyan boy na feel love bado iko iko leo tunapiga show oh, yani paka kokoriko iko pale mkiwika Kenyan boy na feel love bado iko iko na siji dai upendo mimi na sambaza wote wa mine wakaka zina wadada wana furai ngoma zangu zina wabamba eh zinavochuna kwa speaker boom acha ni wape burudani burudani leo mina wapa burudani burudani
I know you like me, I know you feel me. I know you want to live around me. I know you love me and I love you, ooh, baby. I know you like me, I know you feel me. So let me put that ring on your finger. I know you love me and I love you too. Baby, baby, baby.
Ruka tu, ba, banchu kachu. Life ni fupi na amisi chifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banchu kachu. Ba, 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 banchu kachu.
Mwenyewe anaona sawa ila mwambie mimi ananiumiza sana. Ni zaidi ya kupagawa sponi ugonjo na nishamaliza dawa. Alivyo niacha
utawala mwezi,
mwezake nimekamatwa
na ya mapenzi.
Toka alivyo niacha
utawala mwezi,
mwezake nimekamatwa
na ya mapenzi.
Mwili watepeteka, sina fadhali, mawazo yanitesa, mbavu na bodeka, bega misumali na dhoofika. Mwili watepeteka,
bado ndondondondo chururu kijaza kijai kibaba, na misongo songo msururu sitaikai saba. Mimi kitoro ndoe kunguru, mbawa zangwa zimtu msada, makombe shoga dewa kasusuru wenda kasaula. Ndani mito ipo miwili, ubavu wewe ubavu mimi, pakata niko mekwa shubiri, nalikwepa na lala chini. Nimefuta picha tulizo piga chumbani, ila bado zani suta, suta zimebaki kichwani. Silali na stuka, stuka unanitakizani, chozi laloesha shuka na sina wakunifuta nani.
Toka alivyo niacha
nyota wala mwezi,
mwezake nimekamatwa
na ya mapenzi.
Toka alivyo niacha
nyota wala mwezi,
mwezake nimekamatwa
na ya mapenzi. Niwatepeteka, sina fadhali, mawazo yanitesa, mafuda bodeka, bega misumali na dhoofika.
Chopori wapo kupotezea ni kupe sukari jinumilea kachuma kachori jinogezea baba, baba inuge.
Nobody loves me like you do, like you do. Love you like I do, like you do. Love me like you do. Oh yeah, yeah, yeah.
Cause nobody girl love me like you do.
Oh no,
like you like I do.
Oh no,
love
no,
me like
no,
you do, yeah, yeah. Nobody be love me like I do. Anything I do for you. Yeah, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. I just say, yeah, yeah, yeah. Nataka kuwa na wewe. And I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby, yeah. Physically, mentally, I got you your way. Spiritually, critically, what make we day? Me, I get the sugar from my job on my day. This is original and I swear to be faithful.
My baby,
my baby.
Oh, baby.
Oh, baby, yeah.
My baby,
my baby, yeah.
Yeah, 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 yeah.
Cause
yeah.
No.
Baby, my Valentine. You know you've been looking at the temperature to you. Feeling me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, loving the thought of me. I am so obsessed. I want to chop your own mouth. I'm
a need a back and it's real. But I'm back and it's real. Give me love wanting to. Give me a bad man single.
I don't care what they say, cause your matter. Now you might want to carry for my head every night. Now you, I want to carry to my bed. Oh, no, no. Don't tell me no, no, no. You can be my partner, never ride in solo, though. And we got no one lucky, no need to party, whoa. I feel it, what you're doing, oh, yeah, baby, gotta go. Gotta go, oh, no, no. Your body, they back at me, see, oh, no. Open up, make I see, oh, no. Now you where they got my fancy. Don't they do me, I get fancy, oh, no, 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 no.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mimi ni mkali. Nipata na maboys nikikata mati. Wadunda sipendi vita tona watiati. Nikiserereka napenda ndogo hiyo na ndimu na changia mati moto.
Baby, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator speedometer, hey! Kuserereka speedometer, hey!
They call me King Kiba. Baba kianto tola mama Kiba. Jami na shiba, unaishi kwa kuiga. And I'm alright. Ushamba mwiko kwa mtoto wa kariyako. Shezi na dada zangu na cheza na dadako. Mix am kongoto, wonga uza siso. Mindyo bisho. Iga na kustopu one. Uchuru ziki ya tatone. Minafanya wimbo, unafanya skendo, onekane. Marekani shatimba, ulaya yote shatimba. Tendo na tukano, unakujo na jigamba. Unajona mchanja, unatamba sana. Midioka, yeah. Midioka, speedy midioka. Midioka, yeah. Oh, midioka, yeah. Midioka, oh. Mediocre, oh, mediocre, yeah. Yeah, yeah, yeah. Brum paka chini, bigo. Unataka kingdom mafundo. Mindo papa, kingdo, yeah. Tena mdaji show, uyu komando. Seji mafundo, wachafu waro. Ongeza zero, washungu no. No, 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 yeah.
my people. No, no. Come and start it. Yup. Biddy bum, biddy bum. Oh, na, 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 na. Oh, na. Yeah. Yo. I've been in the game for 18 years. And I'm still around. I'm still on top. Y'all them sugar. Marekani shatimba, Ulaya yote shatimba. Tena unatukana, unakuja, unajigamba. Unajiona mjanja, unatamba sana. Midioka. Yeah. Midioka. Speedy midioka. Midioka, yeah. Oh, midioka, midioka. Midioka, yeah. Midioka. Midioka. Monoka, nataka kufa. Monoka, sijielewi. Monoka, nataka kufa. Monoka, sijielewi. Nipe kubwa nipe na ndogo go. Changa muka usiwe gogo go. Ziki banda na kuwa mbogo go. Sika wi kuzuwa zogo go. Aminata, inavyo nata, inanikata, usini mwage mwage wana gambe. Monoka nataka kufa. Monoka sijielewi. Monoka nataka kufa. Monoka sijielewi.
Kazwa inyushikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napita iyo kitu inapisipisi. Ukena mina mbulu chwan kwa masi. Nakema wangu shiko njeri na masi. Izo shimo zote mina maki. Nakata best William Luso na kisi. Chobo wa kasongesho. Riki jo ijo ijo. Kalongongo na banono. Kilokolo chambao. Uchengwangwa kwa grao.
Sini ole manga.
Are you lying?
Sini ole manga. Amangango. Sini ole manga. Amangango. Sisi ni kuwana so ma baby zao. Sini ole manga.
Are you lying?
Sini ole manga. Amangango. Sini ole manga. Amangango. Sisi ni kuwana so ma baby zao.
You. Baby ama kwenye umefungwa unyago.
Unyago.
Mungu amekupea you to find out. Yeah, na vichuchu to wabeli, uko nyuma minado.
Nado,
nyonga inabembea, yeah. Your love baby gon' take me higher,
yeah, yeah.
Nakuwa katoto yayo,
yeah, yeah.
I swear, you're my desire,
yeah, yeah.
Sanipe zambi gando, nyani ngedere, viuno mgando. Ngani segere, kufute kando, kuchumishe tembere. Nyonyeshe mamu, watikisaje wezere. Sari pekete, ipekete, 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 ipekete. Baby show me, I wanna see you dance. Ipekete, 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 ipekete. baby show, show the vile ulivo machachali. Baby show, shode, unasongaje ugali. Baby show, shode, mambo ya kizanzibari. Baby show, shode, kama we ni pisikali. Mwembamba amunene tuoneshe manding.
Swadata.
Changanya masebende, chakacha bowling.
Swadata.
Kwa chini itekenye, wawawo ngonging.
Swadata,
wawawo,
swadata.
Ngonginga, sanipeza migando. Nyani ngedere, viuno mgando. Ngani segere, kufute kando, kuchumishe tembere. Nyonyeshe mamu, watikisaje wezere. Sari pekete, ipekete, 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 ipekete. Baby show me, I wanna see you dance. Ipekete, 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 ipekete,
ipekete. Now hear this.
Now hear this.
Siko koko, sikanda mbiye, nivyote, havikupendezi. Mwanangu posona wi tope minuterezi. Utaisha kututa viru tubomoke inasonga mezi. Mwana amesha taka viru sijichoshe
nivunjiki penzi. Ona umekosa nguru, umekosa bati una naitwa kunguru. Ukifika wananu ndondondo wanachururu. Asebuzi wataka chuna mengine nisikufuru. Zikukai maskara wala makeup zinakushuka. Uso umekuparara mwili shoka zimetenguka. Uso sauti ya stara pakodeka unaweuka. Jibwa koko la magari unaweka na kuwetuka. Wala wala msumbui wala wala msumbui wala wala msumbui. Posti mara kupepa na marati na busu mtamaliza pando. Unawatuma kuntuka na siogopi mashushu ni wala michambu. Kutwa kwa mapeji feki kama loko legi na guzu. Mkwe ya kutake eti mwezangu koli bona kutu. Vimeseji kujitumisha kwa ndugu zangu marufuku. Nyota imekufubika sifo si umarufu. Upepo kisuli suli umekuchukua na nuksani. Tanga lipuli puli wanakununua kwa mizani. Kwangu pambe shuguri na kiashua purutani. Na toto suri suri nimelitua tulindani. Umekosa nuru, umekosa bati una naitwa kunguru. Ukifika wananu ndondondo wanachururu. Asipuzi wataka chuna mbingini nisikufuru. Usia wa shaba wala chuma.
Wala msumbui wala
amuni kundesha.
Wala msumbui wala
mujiposti ma Instagram.
Wala msumbui wala
amuni tetereshi.
Wala msumbui wala.
Nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya chakata. Nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya chakata. Hati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Tocha mbuna unagamu. Dome sota na una. Hati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Tocha mbuna unagamu. Sosu kitako na bai. Wongo sema sema. Hati weni sosu kitako na bai. Hati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai.
Gari ni ashuka mami, keja liomba mwaniki. Gari ni ashuka mami, keja liomba mwaniki. Lukwa liomba jirani, na kwa best villain na jidai. Bazu, 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 hauna kakitu bazu wautu. IG, chocha maisha ya tu. Caption, lamu with my boo. Eh, lifestyle na madeni. Nikuchotwa, jotwa na benki. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Hati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Hati yani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Dome sota na unakata. Cheki bro umesota na unakata. Natipia umeokoka unendanga chachu. Unadei unachopa na unata bike. Miadi sijui mbona moko mangwai. Hamajoni jaba zimeru. Na ose mone shiru. Na unapatika na daily stage ya lu. Ay. Mbona ulichochana umepaindai. Badu kona deni adi ya mayai. Ona mbaka tala inakudai. Zidi kujigamba. Hati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome
fani unadhani unachapa buda kusota si dhambi acha kukata. Ni fani unadhani unachapa buda kusota si dhambi acha kukata. Ama joni jaba zimeru na ose mwone shiru na unapatika na really stage ya luna. Ajiwani sotu kita kona bai wongo sema walai chocha mbona unajamu dome sota na unakukata. Ati ya nili kuna anga mali
Ya, niko na phone, usiku to dawn, bogi ko zone, imewasha kingdom, keti mbatu kukon, tukuteke kwa chom, fenana Papa Jones, Nadia up on the dawn, dosi pati kwa phone, nasikia ako salon, jilo mindo the bomb, club pia ime chrome, bogi mbaka yangon, mebambika
na,
zile si hu perform, rende pia ni wrong, niko juu ya nyama ya bama na kachumbari, na juu ya diabetes chat uweki sukari, plan size imetufikishia uko kari yako, walevi washanza kulewa wamekali ya flow, anasikia form ni kutesa, tusimalize kanji do mtatu rudi kalesa, wakanesa, mavodo bila chesa, hakuna kulala tunakesha tukisa.
It's a Friday night. Ita wenzako waambie kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the Odie dance. And shake your bump like you know what you were. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Ooh, na ikibamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana piga kale. Leo ni kutesa.
Soso mole, mina ninginia, kumaratini popole.
On the beat.
Oh, nipete na baba niwe, mina kuzimia, sizinguwe unisumbu wewe. Tuna boxi usiku nipe shoti ama ishike magoti nileweshe mkomboti. Oh, mimi mwenzako imesha mkolea. My baby boy, oh, ukienda zako minta nyongonyea. Oh, mimi mwenzako imesha mkolea. My baby boy, oh, ukienda zako minta nyongonyea.
Acheliza, mbibu napenda kia giza giza. Kama ujani zoe,
acha
nafanya tembo kutwana dindisha mkonga wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha kitonga
penye dhiki na shuruba piki yako na ulinikumbata piki piki upande uba popote lipoka nifuata na bado wananita mzugaji sikizi hata yako mahitaji sina biashara mtaji ulisema Mola ndo mpaji Manda nipande tumwage mbolea, baby. Oh, oh, ah. Ukitaka tena tutaendelea. Oh, 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 oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Oh, oh, ah. Ukitaka tena tutaendelea.
Acheni sana
mwete na penda vya giza giza. Kama unyangizo.
Acheni sana mwete na
penda vya giza giza. Ujue inapotoke. Unapenda vya giza giza kama unyanizoea Why unikuliza Kuna nige kitengea unana
Now you change my life I'm no play anymore I see myself in love with you Allow me to make you my wife Te amo I wanna spend all my life with you Nishachoka kuwa bachelor Oh, bachela Yapo maisha ya kisela Yena nipa Baby, I wanna make you my wife Would you be my wife, oh Baby, I wanna make you my wife Would you be my wife, oh
Change my life Don't wanna play no more I see myself in love with you Allow me to be your wife te amo I wanna spend all my life with you Saki tena uwe bachelor Oh, bachelor Mi upepo wewe bendera Johnny Coopera
Nibaki nawe Na isi nimetamani Nikupe vya kukupaga wisha
Na nisha kuna Unavyo pinyemelea I'm not your ordinary girl Chunga
Sambu isia Umezi koroga Na macho haya nada pazia Tanasha umeniroga We dada
Masauti don't rush You can look baby but you can't touch Yani mpaka ni kwelewe
So kama na kunye melea Nika moyo kangu kamelegea Mapenzi mazoea Ukini njima upendo Nika chaka nikiwa Oh no 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 Mina kupena kikweli Oh no 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 Miso wale matapeli Oh no 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 Ukini ya chanta peli Napenda kweli nilosema na maanisha
And I see what you say, make up your thing Kwa kando na nitisha
Siwezi kukutena wala kukejeli janja wote kwangu melisha
I know you've been trying, but boy don't you lie to me
Sito kudanganya
Masauti, don't rush
It's your boy Limston Bosco with BK001, the number one baddest photographer from Mombasa County. Na nimetuliza kwenye mix kali na VJ Omi.
Too much money.
Wewe, champion boy.
Bad money, bad money.
Get you be.
Yes, a man, yes, yes. Yes, a man, yes, yes.
Aye.
Ni trendi ni meachika, sini posti juma lokole. Yani nianze kufilisika, alafu nijifanye mlokole. Yani mini shunde kula, eti kisa tumeachana. Akatu kina nbloku, kesho yake tutarudiana.
Yani unipeleke disco, nirudishe bila demu. Nisiku jigijigigi sana nitaga jemu. Nitumena ya kutolea ujawai nipagemu. Vujabei na mobeto eti ni mtu na jemu. Sema awe.
Mwanamke hapigwi, analambwa kisigino. Nasike silole, uchebe kamungua jino. Nesika tumwa majibu, kaleta kipimo. Anakasura kazuri, ila nabonge la shi. Sema
Dawi. I am
Dawi. Sema tena
Dawi.
Atibaka ni kuposti ndo jua na kupenda. Kwanza mapenzi ya vote kama utaki kwenda. Chawa nakunywa enesi, bosi anakunywa safari. Kagiza kuku mzima, bosi kagiza kidari.
Sema awe.
Aye mama.
Awe.
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 Buda, buda.
Sema awe.
VJ Omi baby.
Awe.
Buda, buda.
See first off May, but Ndurun is a labor. Okay, not a lever, so Ndurun is a labor. Siku to my bar, rubber, take my dilemma. Inaka kiru, tamu kuliko pesa. When him toto, kamboso na kutesa. Take you money biggie, but bele iko lesa. Nyumbani safi, laka nyaka kalesa. Makarawa ni pende, juzi na kitu kidogo. He, unaipende, juni kupa tu kidogo. Unanichokoza, ni kupige mamipoko. Na mini mchafu, nilichore safi kama mfoko.
Mama wololo, jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Mama woyolo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. I like the way you look at me. Boy, can I come closer? I like the way you lift the thing. Baby, can I come over? Jirani, jirani, mina wewe tupendane. Uje kongo, nije kwako. That's the deal, my neighbor. Jirani, jirani, mina wewe tupendane. Uje kwango, nije kwako. That's the deal, my neighbor. Sija pata kama wewe, kijana uko sawa. Kuna nini kwako leo, unakasafisha. Ati pate after party, lazima nifike. My type, my type. Call me Dr. Love. Mama wodo, jirani ananimada. Amejibeba, mwenzenu minapagawa. Mama wodo, jirani ananimada. Amejibeba, mwenzenu minapagawa.
Mato ya chui, mdomo wa samaki. Kuno cha kangaru.
Kama na mwona.
Kususa adui, anataka kubaki na mi. Mkongwaru
kidogo natona.
Akilewa anapandisha mizuka, aruka yavuka, akipinda mgongo. Akiambacha ukucha, bucha mchicha, minalitoa nyongo. Pale palipo jivicha, nani pawe sitoa giongo. Denti ya
amepata ticha uyo chini ya behewa ananipaga kama tewa tewa inarewa kimisi sana ndo napewa pewa kimoko na gewa chapu chapu na kuchelewa lewa mahewa legelege kama kagewa gewa ukoko anavyo inyonga yani komesha pale katika tika isogesha pole pole ananiswesha mani dedele mika uwe
how she likes me anywhere she goes she want me around siwa kudanga how she likes me kanapenda gavile waga nitwanga hakawezi randa waga sipe Hapa imebidi Post a picture call me baby Maji maji ndani kende That's how she like Mwaga kuna kiraka Mwambia pengo langu melizi baba Chamba ni maji ni mwagi Uongo wa chama debe That's how I like it Kutuni tole Kutuni tole Kutun kutole Kutun kutole
Anavyo inyonga ya nikomesha Pale katika tika isogesha Pole pole ananiswelesha Mchumani dedede nika uengu
Chumbani segu segu makeke teke I wanna be a daddy watcha limpeka baby I will never complain nipe daily Anytime ya hiti Bendova, chuna boga Kifo chamendo kesawa
Kifo wa parachichi Nyonga kama tikiti Majina ya koga kwenye kiboga Bila uoga nimekufa kabisa
Toba
Lovuzi, kipenzi changu changama Inawewe, hadi milele Komesha wachokozi, wabaki kututazama Tuwatoe, yashola nwele Nimesikia habari Eti, kuna mtu tuwa mkera Mwona akae tayari Mana Oh my baby, boom, forget you, nothing, nothing. You know how are you? Make it easy, you go, you need to be. Sila farungu, when you're your Tony Pepe. Wanani wangu, bezi letu kwa opaya.
Lita wa choma sana.
Lita wa uma.
Lita wa choma sana.
Walo opaya se.
Lita wa choma sana.
Na hatu wacha.
Kinachotaka sanafsi upasi sabuni Kwangu siwe na wasi nisha acha uhuni Ata kama moyo mchiko basi wado wangu kuni Mapenzi soka nipe pasi tie nyavuni Tena wasikutisha kwa jumbe zao zakata Mindo kama tiku apa jimbo umepata Mahuba ni tashtiti na baby unayajua Siwezi fanya ya shishi, uchebe kukubutua Mwambie na ipilisi, kutu wanajisumbua Ufu paka shindo fisi, wapaka utawaua Dodo, dodo
Nimi ukota dodo na mchani wake
Nimi ukota dodo
Nikae mjera nishauri sake
Simba nimelipata dodo
Nimi ukota dodo na mchani wake
Omi mwezenu to
Nikae mjera nishauri sake
Na nitawacho
Nitawacho
Asa baby ni cheze shengondo
Gondo, gondo ni kwa ngo
Atuli cheze ngondo
Gondo,
Tibwi, tibwi, tutibwili.